twari kohereje muri kadiri imwe yacu yuko dukorana nawe usasaga inongo tuvuga ko mu by'ukuri uburyo yafashwemo ari uburyo butemewe n'amategeko mpuzamahanga niyo bita kidnapping. Tuvuga ko igihugu nk'u Rwanda niba kiri mu ruhando rw'ibihugu by'amahanga rutagombye gukora biriya, bagomba kwitwara nk'abantu batari nk'abantu bo muri Al-Qaeda. Ikindi nta kindi gihugu tuzi cyo muri Afurika kigize gikora ibintu bya kidnapping. Tuvuga ko Rusesabagina ari umunyarwanda, nako ari umunyarwanda wabaye impunzi akaba afite ubwenegihugu bwo muri Bubiligi, ariko rero aribo bagombye kugira uruhare ku buntu.
Muravuga ko yashimuswe ariko we yivugiye yuko yaje azi ko agiye i Burundi akisanga mu Rwanda, ndetse na Perezida wa Repubulika ubwe yaravuze ati gushimuta umuntu ukamuzana ku gahato bitandukanye no kumubeshya akizana.
Kumubeshya ni icyaha gikomeye, kuki se bagomba kumubeshya? Byatandukanywe no gufata kimwe n'ibizarika, ariko kuko bakoresheje amayeri yirirwa ahubwo abo bashimuta nk'uko babivuga mu Burundi babikoresheje ngo babakubwirize bazamara abantu ahubwo bakomeje isanzu yabo. Icyo tuzi ni uko umuntu yashimuswe akajyanwa ahantu atigeze ateganya ngo tubibone, kandi ntawamenya n'ibyo bamuhereye mu ndege, bagomba kuba baramusinzirije bakamukangura gereza.
Ariko se ko u Rwanda n'ubundi rwari rusanzwe rumushakisha, ko nawe ubwe ko yiyemereye ko ingabo za FLN zagabye ibitero ku Rwanda, kandi FLN ku Rwanda ikaba ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba bwana Twagiramungu, wowe uramutse ushakisha umuntu ukamusanga mu gihugu cyawe bwo yaba ari ibyago cyangwa ari abeshywe, wamwihorera akagucika?
Umusanga mu gihugu cyawe wowe uwagushakaga?
Uretse
kuba bamusanze mu gihugu cy'u Rwanda kuba tumuzanyemo umugu ku mvuka n'ibitemewe, atari n'umutwaye, atari n'umutwe, hari ahandi utabari kugira wumva bikorwa gutyo umwiza ukuri.
Ariko Rusesabagina ubwe yivugira ko yabeshywe n'umupasiteri w'Umurundi ngo agiye kubwira gutanga ubuhamya mu rusengero rwe, yasohoka azi ko asohokeye i Bujumbura agasanga asohokeye i Kigali.
Umupasiteri ntabwo yamubeshye, ahubwo abantu bamenye niko byumva, abantu bagomba kuba baramenye ko umupasiteri aharamushaka, ariko umupasiteri ntacyo yamubeshyeho, cyangwa se umupasiteri niba ataramubeshye yaramugambaniye mu kigo.
Ariko ejo bundi yaragaragaye mu nama y'umuryango wa FPR Inkotanyi.
Ndakubwiye ko ari we waragaragaye muri iyo, kuko abana b'Inkotanyi bavuga ntabwo twababonye, agira harya avugira bakabatwereka bakamukomera mu mati tureba nonakubona gufatika akabiko byanyuma. Abandi b'abahanga bavuga ko ari ibintu by'ibihimbano, ikintu cyazaba cyiza koko nk'uko bamwe babivuga, yahaguruke agiye kuri stade Amahoro cyangwa atagiye kuri stade i Nyamirambo aramutse Rwanda azareba uko abihimba, kanone wari umunsi mwiza wo kwibuka yabateye igihugu bakaba bajya wenda ahantu hamwe. Niyo yajyaga muri resitora abantu bakamubona, ariko ibyo bintu byo kugiteka ajya kwihisha inyuma ya za mikoro ntabwo tubyemera. Hari n'abavuze mu ndege none yagiye muri leta
none ejo bundi ageza ijambo ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye, ririya jambo yavuze naryo ntabwo wemera ko ariwe warivuze? N'abandi ariko ntibari bahari.
Izi nuko yarivuze n'abandi kubera iki kintu cya kovida kuko bavuga ari bari bahari, ariko nagize umuntu unyemereza ko umuntu yavuga izi sipuru by'abaki.
None murashaka ko abigenza ate? Icyo mumwifuzaho ni iki?
Nuko yakora nk'uko yakoraga mbere yije akarubana aje ikintu cyo tumushakaho. Ese kuki yihisha n'iki adini? Ikintu cyiza numva icyo tutaka ntibatubwire bati umukuru w'igihugu atarwaye, ntabwo tuzaba azi indwara arwaye, nta muntu utarwara ararwaye nta kiramugaburirwa ni ibintu by'ingenzi bihari. Ariko rero umuntu babishobora kugiye kubyuma ngo iki batanakanga amafoto ye ntabwo tuyarije ntabwo ariko kubera za kominikasiyo mudirini ntabwo abantu bashobora kubishobora.
Mu gusoza Bwana Twagiramungu, muri ayo mashyaka yose umbwiye, ni wowe mukuru w'ishyaka muri yo usigaye hanze utarafatwa n'u Rwanda, ntabwo bufite?
Ntabwo bamfite, ntabwo bamfite. Ntabwo mfite ubwoba, maze kubona byinshi, napfushije abantu benshi, hari n'abo umwe napfushije bamukenyeye inda atwite. Yitura hasi n'umwana wari muzima wagira ngo yari yasamije utari ntabwo rero n'ibihondo byarapfuye ntabwo twagira ngo bari kuzuza imyaka mirongo ine.